Izikronike zesibili sahluko 6 verse 1. Kona wakhuluma uSolomon wathi, uJehova ushilo ukuthi uyakuhlala esigayagayeni. Verse 2. Kepha ngiwakhele indlu yokuhlala, indawo yokuhlala kwakho kuze kube phakade. Verse 3. Inkosi yayisiphenduka, yayibusisa lonke ibandla Israyeli, lonke ibandla Israyeli limi. Verse 4. Yathi makabonge uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli owakhuluma ngomlomo wakhe kuDavide ubaba ukugcwalisile ngesandla sakhe ethi. Verse 5. Kusukela usuku engakhipha ngalo abantu bami uIsrayeli ezweni laseGibhithe, angikhethanga muze zizweni zonke zwa-Israyeli ukwakha indlu ukuba igama lami libe khona lapho. Futhi angikhethanga muntu ukuba abe ngumbusi wabantu bami u-Israyeli. Verse 6. Kodwa, ngikhethe iJerusalema ukuba igama lami libe khona lapho. Ngakhetha noDavide ukuba abe phezu kwabantu bami u-Israyeli. Verse 7. Kwakusenhliziyweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 8. Kepha uJehova wathi kuDavide ubaba, njengokuba kwakusenhliziyweni yakho ukwakhela igama lami indlu, wenza kahle. Ngoba kwakusenhliziyweni yami lokho. Verse 9. Kepha wena ukwakha idlu, kodwa indodana yakho yakuphuma okhalweni lwakho, iyona eyakwakhela igama lami indlu. Verse 10. UJehova uliqinisile izwi alikhulumayo, ngoba mina ngivelile esikhundleni sikaDavide ubaba, ngihleze esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli, njengokusho kukaJehova, ngakhele igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 11. Ngiwumisile lapho umphongo lokukuwo isivumelwano sikaJehova asenza nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 12. Wema phambi kwe-athali likaJehova busweni balo lonke ibandla lakwa-Israyeli welula izandla zakhe. Verse 13. Ngoba uSolomoni wayenzile ibhesitulu lethusi ubude balo babuyizingalo ezisihlanu nobubanzi balo babuyizingalo ezisihlanu. Nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezintathu, walimisa phakathi negceke wema kulo, wayeseguqa ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla kwa-Israyeli, welula izandla zakhe ngasezulwini. Verse 14, ethi, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, akakho Nkulunkulu njengawe ezulwini noma emhlabeni, ogcina isivumelwano somusa nezinceku zakhe ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo. Verse 15. Ogcine nenceku yakho uDavide ubaba, lokho wakusho kuyo, yebo, owakukhuluma ngomlomo wakho, usukugcwalisile ngesandla sakho, njengokuba kunjalo namuhla. Verse 16. Ngalokho, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli gcine nenceku yakho uDavide ubaba, lokho wakusho kuyo ukuthi, akuyonqunywa muntu kuwe emehlweni ami ukuhlala esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli. Uma kuphela abantwana bakho beqaphela indlela yabo kuba bahambe emthethweni wami, njengalokho wena uhambe phambi kwami. Verse 17. Ngalokho Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, maliqiniseke izwi lakho walikhuluma encekwini yakho uDavide. Verse 18. Kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela nabantu emhlabeni na? Bheka izulu nezulu lamazulu anakukwanela pho. Kakhulu kangakanani lendlu encane engiyakhileyo na? Verse 19. Mawubheke umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo, Jehova Nkulunkulu wami, uzokukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla. Verse 20. Ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini, indawo owasho ngayo ukuthi uyakubeka khona igama lakho, uze ulalele umkhuleko inceku yakho eyakukhuleka ibhekene nalendawo. Verse 21. Kulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho Israyeli abakukhuleka bebhekene nalendawo. Ukuzwe usendaweni yakho yokuhlala ezulwini nalapho suzwile uthethelele. Verse 22. Uma umuntu ona umakhelwane wakhe athweswe isifungo sokumfungisa abeseza ukufunga phambi kwe-athale lakho kulendlu. Verse 23. Mawuzo wena ezulwini wenze wahlulele izinceku zakho, kuphindisele konecala ubeke indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe, uthethelele olungileyo, umnike njengokulunga kwakhe. Verse 24. Uma abantu bakho Israyeli benqotshwa isitha, ngokuba bonile kuwe kepha bese bebuye bephindela kuwe, balivume igama lakho bakhuleke, banxuse kuwe kulendlu. Verse 25. Mawuza wena ezulwini uthethelele isono sabantu bakho Israyeli, ubabuyisele ezweni owalinika bona nawoyise. Verse 26. Lapho izulu ivaliwe imvula ingekho, ngokuba bonile kuwe kepha bese bekhuleka bebhekene nalendawo, balivume igama lakho baphenduke esonweni sabo ngokuba uyabajezisa. Verse 27. Mawuzo wena ezulwini uthethele isono sezinceku zakho nesabantu bakho Israyeli, lapho ubafundisa indlela enhle abayokuhamba ngayo, uthume imvula ezweni lakho obanike abantu bakho libe yifa labo. Verse 28. Uma kukhona indlala ezweni, noma kukhona isifo, noma kukhona ukuhamuka, nesikhutha, nesikhonyane, nemiswenya, noma izitha zabo zibavimbezela ezweni lemizi yabo, noma kuyiphi inhlupheko, nasiphi isifo. Verse 29. Bese kuzwakala namuphi umkhuleko nakunxusa, noma ngumuphi umuntu, noma yibo bonke abantu bakho Israyeli abayokwazi kuba yilona lowo inhlupheko yakhe nosizi lwakhe elulele izandla zakhe kule ndawo. Verse 30. Mawuze wena ezulwini indawo yakho yokuhlala, uthethelele unike kube yilona lo njengezindlela zakhe zonke, wena owaziyo inhliziyo yakhe, ngokuba wena kuphela uyazi izinhliziyo zabantwana babantu. Verse 31. Ukuba bakwesabe bahambe ngezindlela zakho zonke izinsuku zokuhamba kwabo ezweni owalinika obaba. Verse 32. Futhi owezizwe ongesiyo wabantu bakho Israyeli, lapho evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu nesandla sakhe sinamandla nengalo yakhe eluliweyo, abesefika ukukhuleka kulendlu. Verse 33. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala, wenze njengakho konke lowezizwe akhala ngakho kuwe, ukuze bonke abantu bomhlaba bazi igama lakho bakwesabe wena njengabantu bakho u-Israyeli, nokuze bazi ukuthi lendlu engiyakhileyo ibiziwe ngegama lakho. Verse 34. Uma abantu bakho bephuma impi ukulwa nezitha zabo ngendlela obathuma ngayo, bese bekhuleka kuJehova bebhekene nalowo muzi owukhethileyo nalendlu engiyakhele igama lakho. Verse 35. Mawuzo wena ezulwini umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume. Verse 36. Ubabona kuwe, ngokuba akukho muntu ongoniyo, bese ubathi ukuthelela wena ubanikele esitheni, ukuze ababathumbayo babamukisele ezweni lesitha likude noma liseduze. Verse 37. Kepha bese becabanga ezweni lapho bethunjelwe khona, baphenduke banxuse kuwe ezweni lababathumbayo ngokuthi sonile, senzile ngokuphambeneyo, saziphatha kabi. Verse 38. Uma bephendukela kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni lokuthunjwa kwabo, lapho bebathumbela khona, bakhuleke babhekene nezwe lakubo owalinika oyise nomuzi owukhethileyo nendlu engiyakhele igama lakho. Verse 39. Mawuzo wena ezulwini indawo yakho yokuhlala, umkhuleko wabo nokunxusa kwabo ubavume, uthethelele abantu bakho abonileyo kuwe. Verse 40.
Ngalokho Nkulunkulu wami, amehlo akho mavulekele nezindlebe zakho maziwulalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Verse 41. Ngalokho vuka Jehova Nkulunkulu, uze endaweni yakho yokuphumula, wena nomphongolo wamandla akho, abaphristi bakho Jehova Nkulunkulu mabembathiswe ukusindiswa, nabathembekileyo bakho mabathokoze ngokuhle.
Verse 42. Jehova Nkulunkulu ungafulathele ogcotshiweyo wakho, khumbula umusa wakho kuDavide inceku yakho.